Maba kulembera abasawo mu bibiina eby'enjawulo nabo agamba nti pulezidenti bamusuubira okulaga obwetegefu bwa gavumenti okuwandiisa abasawo abawera obwetefutefu bwa gavumenti okuwandiisa abasawo abawerako malwaliro gaayo olw'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Mika Muhanja akulira ekibiina ekitaba abakugu mu kukozesa ebyuma mu zilabaratory ki Society of Radiographers of Uganda ategeezezza nti basuubira nti gavumenti yandibadde ewandiisa abasawo abawerako olw'okuziba omuwaatwa oguliwo kwossa okutereeza ensonga y'abasawo abamaliriza emisomo abama mu kugezesebwa gavumenti beegamba nti tegenda kubawansako. Kati ebyonga biri bityo babasawo abasoma diguri eyokubiri nga bali mu kugezesebwa ba senior house officers nabo batabukidde gavumenti olw'enkola eyayisiddwa minisitule y'ebyobulamu kw'ossa n'ebyenjigiriza ku basawo abali mu kugezesebwa mu malwaliro nga bamaze okusoma nti si bakuweebwa nsako. Kyebagamba nkigenda kuttattana ebyobulamu mu ggwanga. Dr. Kayondo Derrick Lwemba akulira abasawo ba senior house officers ategeeza nti gavumenti kyeyogerako tekitegeera egenda kuleeta akatyabaga mu baweereza bano kubanga be basinga okutuukirwako ensonga ezisinga mu malwaliro.